Weka shida zako chini mefike leta kubanduka Kukachika chingika na mabega ruko Sijali hata kauta ziongo ya kwe medaruka Jupenye biti na gonga inafanya na songa bila woga Karibu na fika niweze katika Hakuna kwa haribu dakika ongeza sautika unafilu jaridika Piga nduru ziki kushika Piga nduru ziki kushika Ju inafaa ku chill kisha feel hii mziki Katika kami uki move kwa makini Style free juu mpaka chini Lenga stress utajampa kalini
Wind up your bumper, get down to this. Don't ask the price, girl, there's no limit. She likes to get down on the disco. Her best dance move is Calypso. I told baby girl from the get-go. I'm not the kind of guy that you let go. When I take shots like Drogba, she leave and come back like Pogba. When I get it in like Drogba, she leave and come back like Pogba.